wena ukuthi angisemba kalibhasi ngikutshela iqiniso babikela ukuthi mina nawe sibambane ngesandla silungisa amaphutha angisose ngidlale ngawo nothalo lungaphakathi asiyo lokanga uwana osongifusela umuzi wakusasa sekhipho ngaphakathi cele sikhohlwe kwedlule sibeke phambili yazi ma nginawe ngifila happy ngibona ubuhle bale ntokazi khanye bhantshe ngelanga bamba nazi imbali sithandwa sami.
Yazi jetu loving me too. Inkingi mina uthando selinembe kakhulu. Inkinge yami inhliziyo sebe yiphule kakhulu. Inkinga mina uthandweni sebe ngidlale kakhulu. Ngiyabona ngithanda, ngiyabona futhi ngikhathalele. Inkinga phela mina nginalo uthando lokudlala. Angifuni ukuthanda kakhulu kanti wena usazongidlala. Uthando lwamanga nolweqiniso sahlukaniseke. Angifuni ufeze inkanuko ngami bese uthi uyangithanda. Angifuni ukuqamba amanga baby ngabe ngithanda ngempela. Hayi ukuthi ngiyangabaza baby ngicela iqiniso. Cela ungangiphoxi, ngicela ungadlali ngothando lwami. Cela ungangishiyi, ngicela ungithande ngokuqiniso. Mangabe ungithanda ngempela ngicela ungitshele iqiniso. Mangabe usazongidlala ngicela uvele ungidedele. Amandla enkohliso nenkanuko kade angiphelele. Inhloso yami ukuthi ngivikele yami inhliziyo.